Kuna hizo yetu nilikuwa nikuuliza. Kunaongelea story ya do. So I was to ask you, eh? In your life, umeika vio kajuliza, how much is enough for me? Ni wapi nitafika? Na usinijibu like, usini, it'll never be enough, man. Niambie, give me a figure. Give me a figure right now.
Philosophical answer, man, it's challenging.
No, niambie like, ni wapi, una line ni wapi, ni do ngapi unaweza pata? Ukwe like, I mean, think that's enough, that.
From my personal experience,
mic testing, 1, 2, mic testing, woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Así que me gusta.
What's up, my people?
Kofiti, welcome to today's episode. This is episode number 21.
21, one
my brother and I podcast.
21.
My name is Victor Nderita.
And I'm Githinji Mutahi.
Hi, it's so nice to have you here.
It's a really pleasure. Nice. It's a pleasure. But do I job like Githinji Mutahi in each night? What's kind of being a sound? As in, Githinji. As in,
Manisha nini in Kikuyu.
Hey,
Githinji.
Ni wa chinja. Like,
mtu wa kuchinja. Una wa chinja huku nje.
Mina chinja mashida, ma problems. Nazi slay.
Sawa, slaking.
Mini slaking buda. Mina stambu yu kuja na
slay. Ando naitua Githinji. Hata sikuwa najua. Walikuwa meona huu msi. Atakuwa tu slaking huku.
Atakuwa slaking. But I'm redefining the meaning of slaking huku inje.
Yeah.
I'm not like the rest, the other slakings, man. Mm. Me slay be different. Me pray and slay. You want a Buddha?
Hey, Buddha. Hey, pray and slay. Una sound ka ala motivational speakers.
Pray and slay.
5 days of impact.
5 days of, yeah?
5 days of the next level.
You're taking over. Ujua kwa tena sikia men's conference na Caribbean na knock. Iko around the corner.
Many dates zime announcewa.
Ulisikia announcewa.
The dates for the men's conference are out. It's between... I think at a seat 12. I think it has a 13th.
13th,
huh? 12th by introduction. Didi.
Okay.
So it has officially 13th.
13th.
The last day is 15th.
15th. So, manze
wala. So, unapanga ku attend?
Of course. Of course. Actually, we need speaker.
Hey. Okay. Hey, actually, what is your topic?
Hey, your topic yangu. How to pray and slay.
How to pray and slay. Tujua. Kaja watu wawisha wako kuja men's conference.
Mina funza watu this year about simping. Ojua, I've been there, done that, and I'm out. I got out of it. I was delivered. Mazee likuwa deliverance ingine Roma. Niliombewa nilekelewa mikono, mazee sipping katoka. Chiki vila zee uombewa lafu.
Tetemeka.
Asi kutetemeka hata. Anaza kumanifest zile demons dikondani yake. Kama ni nyoka, anaza kutoma sauti za nyoka.
Only to sauti za nini.
Aiko na mambo tu nasema na simp.
Roho wa kusimp. Kuagiza utoke. Toka sasa. Hizo kwa hapo umetetemeka.
Eh. Eh, baadaye
toka hapo unalipwa.
Exactly. Ni unalipwa for the show.
Eh, bana, unaona hizi vitu venye siku hizi ni mingi sana.
Hizi ma deliverance nini?
Most of them are fake.
Yeah. Ujua shida ni ati kwa kila kitu legit akusangi vitu counterfeit.
As always.
Yeah, so kuna wale wasi legit but sasa kuna wale wasi wana take opportunity kukulia hapo hiyo. Ati, hey, by the way, tuachezo huku inje by the way.
It's true. Na zingine unaezaona. Kuna mse Twitter ameenda hapo. Akakutana na auntie yake. Apparently. Auntie yake walikolea Christmas few weeks ago. Lakini apparently amekuwa how do you call someone who does not work?
Amekuwa kiwete.
Amekuwa kiwete for 5 years. Lakini wakiwa la 2 weeks ago kwa Christmas, alikuwa fit.
Una chase the bug, man. But hizi
mitu. Chase the bug.
Anyo watu.
Ameombewa hapo, amepona, akaanza kutembea.
Hey, ya tu wajinga baby. Alafu manzi. Ja, kuna upuzi ingine. Atuona church na ambayo tutoe nguo wash. Asi, atu amo sheviwe. Like, pubic hair. Like, I mean, uoni yoni upuzi na ambiwa manzi.
Bana. Kuna zingine tu inakuaga blatant.
Ujua baadhi Africans tume. Religion metumua kunini. Kutucheza kiplani. Yondo shida manzi. like upate religion natumia wanawase kadhaa ku enrich themselves, like mzee anacheza manzi, hata anaweza manipulate Bible vile nasema manzi mwana, eh hey, mzee kuna basis bana.
Wase wengine wako biashara
kwa wako biz bana, hata wako biz manzi,
watu wengine wako biashara
wako biz bana, lakini
make serious man is 310. Mzee apige hesabu 310 niingiza watu ngapi box, watu 200
bana.
Mzee anatoka hapo akiwa ameshiba. Next Sunday anakuja na Range Rover anawaambia it is the blessing of the
kuna Lord. Kuna hiyo song ya Nyash kwa hiyo album yake like you. Anasema pastor ana sadaka. Mamembo anarudi home na hope. Mamembo rudi home na hope, pastor ana na ganji. Small talk kwa job bana ilipangi. Momentum kumjisikizia. Msinite kama mnikanji.
Nyashinski.
Nyash mini fano wake mbaya.
Ready rapper.
Nyash song gani kwa?
I love the songs kwa laki kwa hiyo album ya laki. Mimi najua tu Sita Roma.
Sasa same song anasemanga. Sijai duko Ken, sijai dunga vein, mokuna wa 5 complain.
Sa, unasikia ngomu, unasikia kaa ya poni la waka.
Wazi ya mwenda waka. Sa, wazi, luma, mse ni beast. Wazi, nilisikia nga yon line wazi. Taimokuna wa complain atu meingia home late. I'm gonna stay in the house. Stay in the house. Okay, before you complain. Man, sana patu. Hey, Nyash, man. Hey, baby, industry, you kuenja, man. I'm gonna choose to sifu buwana now.
Ah, sifu buwana.
Na calligraph, man. I wanna test. I wanna test.
You know, that is a joke from the beginning.
Walai.
Watu wakatoa di audi.
Hey, man. I love you, man. From a perspective of a Christian who somehow understands theology, eh? Sasa nimeenda nikasomea theology. Unajua like kumekuwa na hii debate in Kenya about jengo mbaya. Sijui sauti so kuliko jana. Sijui ati I conform to the like theology. But ukisikia jengo ma sifu bwana. Mwanzo jengo iko on point. Hadi like word.
Yeah.
Like, mseya ana speed like word yenyewe mwanzo. Mcheki.
But hiyo kuliko jana hiyo ilikuwa off. Hiyo hata sijui. Nasikia nga tu uncomfortable. Okay. Ayezi kuwa ninapendwa kuliko jana bana.
Upendo ni ule ule.
Upendo ni ule ule. Hey, but hiyo ngoma.
Yule so jana leo.
Kuna watu wanaitrash.
Watu wanatrash?
Kuna watu wanatrash Twitter.
Hey, stavisha onga 1 million views bana wanatrash aji. But 1 million views in 5 days.
But ni kali.
Kwa fiti mbaya.
Trio mayo.
Kishash.
Naje nilisikia mse ako form 2.
Hapana.
Ako form?
Alika ako form 3 anaenda kuingia form 4.
Ako form 2.
Haizi kwa form 2 bana. Mujata ameacha shule by the
way. Pesa.
Like ameanza ku homeschool. Do you like hata yonge kuwa hivyo?
Ungekuwa na mado.
Ungekuwa na mado. Mwalimu anakuambia nini? Ujaka mimi manze. Ile shule nilisomea high school shule masangu alikuwa prince like for a few months.
Ushai tuambia your story. In case I want to know.
Rudi uko jumu utafuta hiyo episode.
Ulikuwa hata episode ngapi siku moja?
Episode pale naongea. Nilikuwa naongea kuhusu hiyo episode. It's not easy mistakes I think. Episode number 2 actually. If I'm not wrong. So like.
So it's one of the first ones.
One of the first ones pale. Yeah. So nilikuwa shule mwadhe ni prinsi. Na chukua naambiwa kitu by the. Hadi walimu.
Ndio likuwa kusema.
Ai, mwalimu likuwa naingia ya class mwadhe ni mekila mguju ya desk. Siyazi ambiwa kitu. Like, hey, nina na dictate vile shule na run.
Ndio kusema.
Class nilikuwa na attend at my own, you know, pleasure.
Okay.
So imagine mwadhe mina behave vivo. Na triomio sasa msia ya. Msia utawa kuperform ni niye rali ya baba. Alafu na mwenye shule ni. Azimio mwadhe. Alafu na baba kikuwa preso. Alafu kupenda connection na mwadhe. Nampika miboko hapa.
Walai.
Mazisu ilibidi kijana ameanza ku homeschool bana. Juza za shule.
Imekuwa ngumu. Alafu shida ni you never know. You need options. Naweza fika mahali career ikose kuingiana hivi. I hope ata make it but unajua vitu zio happen.
Yeah, vitu happen.
So in case career ikose kuingiana,
lazima uko na backup.
Lazima uko na backup plan.
Hey, but two boys beyond the near upcoming, you know, speed master. As in, mso kona lines.
Kona bass like crazy.
Akona bass, manze. Le ingoma yake li hit, likona ito aja. Cheza kama wewe.
Oh, yeah.
si ati nilikuwa nakumbuka but I think ni hiyo.
Talking of wase kuwa na pesa.
Uh-huh.
Nikuulize, ukitoa do unatumanga wapi?
Mimi nikipatiwa do.
Mm.
Pali mimi utuma. Ula sinitha nitumia two place na kula ama nitumia kwa rent.
Okay.
Kwa pay bill number ya rent. Ama bibi yangu.
Okay. Ile pati ya unatumia watu, unatumia nga nani do yako?
That's friend allowance.
You're one of those.
Azizi buda used to call for allowance. Monthly allowance. Na mdunga wazee na utaro wazee. Enjoy. Azizi like zee. Mi nikituma do, nitha nikutumia ya. Suneza test minimum generous.
Not to test.
But then squeeze na land could give my buyer sana. Squeeze me not to napati na do kiasi kiasi. In the last 1 week I think of na do kala. Taka wuze yoro.
Mwana sioni ya mpesa hapa. Ya mpesa.
Wazi kume kutumia 50 bob. Kutumia 50 bob kufulane. Chile mbani ya kutosha.
Hata nita notice aje. Tuma kitu lishtuke. Hata simu ishangaye. Nipata notification mara mbili.
Ndashtuka huko ni vitu.
Hey wewe mzee, umeona hii ndio imeingia hapa wewe. Wewe umeona hii pesa wewe.
Eh hey, so mi bedo yangu inaenda kwa mahitaji yangu na kwa kanisa. Kisha pita hapo tricky.
The reason nakuuliza.
Mm-hmm.
Kuna report imetoka from CBK. Na in analyze how people in diaspora send money into the country and who they send this money to. So the findings of this report are quite interesting. Cause a lot of people are sending money to their girlfriends at home.
Utoko maju.
Girlfriends and wives wanna share.
Eh, so asa mefanya research kwa jono bibi wa msi na undo girlfriend yake.
Eh.
Na natuwa doko wa girlfriend yake na natuwa doko bibi yake at the same time.
Exactly. Sasa unaona, natry kutafuta hiyo report ni kusome.
I bedroom.
Exactly venye nasema.
I bedroom na Nairobi imeenda international msi.
Online.
Ime cross the borders.
Aya, so skia. Percentage.
Mm.
So wale wase utuma do mingi 20% na the majority wanatuma to their mother.
To their mothers.
Mm, mother specifically. Sio mzazi mother.
15%
to their sisters.
Hey, was channel for to cheese ya
kina.
Hata kuna dada hapo
upande. Mother, sister, but kula hope. 14% brother.
Hey, at least. Wewe sio na majority tumie pesa basi. Unafanya nini Kenya?
At least sister utuma do akiwa maji.
At least sister utuma.
Exactly. 11% mother. Now this is where it becomes
interesting. 11% ni?
Father.
Uh-huh.
This is where it becomes interesting. 5%
girlfriend.
To the wife.
Or to the wife.
4% to the female friend.
Bestie.
Ma bestie ukulta la kula bado.
Bestie la kula pesa bana.
Hey bana. Hey, I still find interesting cause.
Hiyo ni interesting sana by the
cause acha nisome in order.
Uh-huh.
Ma kwanza ni mother, sister, brother, father, wife, female friend.
Uh-huh.
Alafu sasa ma nephew, aunt, nieces wanakuja huko. Male friend, uncle, daughter. Uko nyuma sasa the last uko ma 0.something%
ni friends.
Ni in-laws.
Oh, in-laws.
Yeah. Kwa takuna friend.
Hey, defund.
Alafu husband,
defund
1%. Husband, 1%.
Eh, but I want to do a job. I said, I'm going to do a job. Kabuda can't be me.
Wanaume bana tutumi ido.
Tutumi ido. Maze bani, like, it's very serious. Like, wana girlfriends, tuwaita besties. Wanashare the same na our man, the baby.
The wife.
But ni ukweli, acha nikuambia by the way. Mi sijai amini long distance relationships. Like hizo vitu haziwakingi.
Mm.
Acha sasa ya cross borders. Yaani ni msia kwa hapa ako Rongai naona isha pero hesabu. Muda sahari ya kitu. Long distance na kwanga scams. It's up this scam ba. Msa kisha ndo kwa shaku sao. Aba hata kama na kusao. Eh, aba kite ba.
Kite na uko Thika Road ba.
Uko Thika Road ba. Zia, I staff a yezi wak. Mean by, I've been there, tried that, done that. Na I staff ili fail. Ili fail mba sana. Jisasa, like, ujia wazungu asamanga out of sight, out of mind, eh. So the moment manze msia kuoni frequently manze, the moment una toka from their mind. So I can understand why the wives wako kuchini wapigana pale na ma, na ma
female friends
na female but friends manze.
On females that much who are not their wives
bani design wanaume buda ndio tumeumbwa. Oh, you mean by your females may include mothers na sisters?
Ah, female just friends. Female friends. Female friends.
Bro, tumianga female friends wako pesa, you miss to mangi.
Miss to mangi.
We had miss to mangi.
Not affairs to mangi.
Hey, brother.
Jitegemea, unapata akona do mingi kuliko na bado ana deal to be.
Hey, buda batasa, eh. Waza mimi kusa kuna wasichana na wako panga. Kuna wasichana na... Ola, kuna wasichana wako na do. So I feel like ataka mshe hiyo dona yeye ulisikia wapi like eh je ni kushow stories ni kama kuambia story of Mike
tumbe story
ya mazee hapo atasikiza hii podcast fingers crossed
atasikiza wewe zoea kuchoma kwani what is choma
sasa
you let me to encourage uchome alafu nikuache baada ya hii mimi sikusikia story wapi bidi lefanya chome
atasikia sasa mimi nyumba yangu baadaye me realize nyumba yangu ni lodging bana. Hey, watu wengi ulala. Kaila last 1 week, wasika tano mepikia kwangwa kila
loko. Sama tu ya hospitable.
Exactly.
Put it in a nice way.
Oh, in a nice way. Mm. Oh, I'm hospitable. You better ask me kuja kwangu, mi upikia watu. Like, unamuka na
pika. Unawambia washa vyombo.
Exactly. Yondo the only catch. Lazima washa vyombo.
So, kujaga kwangwa nikiwa ready.
Yeah, mama. Kupikia wezi niachia vyombo hapo hivyo, man. Do the dishes. So, umdema mekuja kwangu kutembea. Ai anachil jeso kikuja kwangu kwa ni dem mimi kuachia the bed, you know I'm very courteous, I want kuachia bed. I sleep on the sofa. So
wonder
so so skills sasa vile kulienda mbona da preempt story so ngoje so nimemwachia bed eh. Sasa kuna blanket mimi utumia kwa sofa, nileta malala kwa sofa. Sasa ude bako like eh maze mwa utumia blanket maze kwa sofa
on is a blanket traditional.
It's traditional, like nile soft, fluffy. But sasa si duvet ni moja sasa kwa?
Kwa bed.
Kwa bed. Ako like, hey, nataka kubaya duvet. Ati sondo kwa atumia. Like, oh, yo, wait, chill. Uku si kwa ako.
Wait. So,
So, skize, like, ataka sijui yo ati Caleb. Ataka nibaya duvet tungeze kwa inyumba. Lato jito ni shopping. Jito fanya nini. Hey, brah. Inyumba si yako, mazi nyumba ni yangu.
Anataka kukupimp lakini hutaki.
Mistaki, bro.
So you don't accept monies from your friends.
I don't. If you buy me gifts lakini nita judge kama kuna strings attached pale.
Mimi bado uliona ni kama kutakuwa na string.
Exactly. Mzaki tukubaya duvet, eh? Alafu wende uwe bibi, alafu I imagine kwa akili yake.
Bibi yako hii duvet.
Mzaki tumia duvet yao.
Mzaki tumia duvet. Mzaki tumia duvet. Mzaki tumia duvet. Pali alikona dance. Kwa hile kona.
Imagine.
Bibi yali buy hii duvet.
Sama hizi duvet. Kile unakunja kwa nyumba. Fanya hivyo duwe nubani ni kwa hako. Wende uwe improve nyumba kwa kidogo.
So ulikata.
Wow. Ai gamsho na stage liko tu saa.
Ndio hapo ulikuwa wise.
Eh juu sawa.
Anjapata some kind of entitlement to
exactly you know shit. You're like dem akaza kubuy anything past. Ata see anything past. Ata socks yenye. Ata ishikumbusha manzo nilikubaya socks aki. Hosti nini?
Socks ata uvange.
Ata uvange. Zilia beat wazi. Aja madema aji kugift. Alamu sasa kuyata. Alakumbushu wanga socks asa kibaye duve. Bro! Uta yisikia peace kwa yonyu. I can't.
Really know.
So mwambia yifanya hivi. Acha mini kaina blanket za angu. Itaji extra ntamua. That is na pesa. Na pesa inu ye but.
Ya kutaki yake.
Si yake basi, yake basi.
I think the best thing labda akulete like ulichikile msaki kuvisit na kuletea gift. Like the latest gift nimepata from a female friend ilikuwa laundry basket.
Laundry bag.
Wacheki hizi zinazanga house of leather hizi fancy fancy.
Hizo.
Niletea.
Hii bwana kuna wasichana wazuri.
Kuna wasichana wanajua kugift huku nje.
Eh.
Lakini mbona disikae tu chini hivi nimetulia minding my business ama niko pale tu na chapa kazi yangu nisikie kama pesa.
Sikia tena I have received.
Aseme I have decided to treat you to date.
Mbude ni scam. Msichana kutumia pesa. Ulisikia wapi?
Sasa hiyo ndio shida utaanza kufikiria. Sasa hapa.
Hapa. Nataka nini?
Sasa hiyo ndio shida.
Inongori. So I think that's the reason why so kuna hiyo perception like kuna certain imekuwa set as in dema anatumia boy do as hiyo stuff way work. So you know, kwa the other way around. Maboy si ndio upenda. Ojo boy. There's only much maboy. Ojo maboy kwa ni romantic by the. But usi ndio udanganya huko nje ati wewe msema kwambia wewe sijui ni. Msema Google bana. Ojo but they okay about anything.
Pick up lines.
Pick up lines. Okay about anything past I love you and I want to spend time with you. Can you come over? Can we go to a date? Okay bit hapo. Ojo msema Google. Ati wambia sijui you are like a flower, sijui flower, downward flower, do this.
I love how to do that.
Without the tube. Puzi. Challenge ya Google hapo katafuta pick up lines manzi.
Wala.
Hakuna nga uji. Pesa wanaume pasi no kupekana utu na kutoa pesa. Hakuna kitingia na jua. They don't know anything. Unapatanga sama wanaume uspendo on my name. That's the way they know how to express.
Nime realize.
Their love.
Uspokuwa careful. Unaweza spend a bit too much.
On friends.
On female friends.
Mm-hmm.
Nugget.
Mm.
Cause. Unaweza jipata tu unawapeleka out for nothing. Na mbona usiende out na maboys wako?
Exactly. I think tumefika point pale tuna nini, tuna put as men, tuna put female friendships over male friendships.
Yeah.
Na ukiangalia like the law of returns, me I feel like male friendships have more to offer than female friendships.
Correct.
Especially like from a man's perspective. So unaangalia like
I mean from a man's perspective.
Yeah, yeah, exactly. But the bitches and my dames said to go bad, it's called bad. They can only go like, you know, too far. Like, kuna place is Peter. But come on, boys, kuna wale my boys na feeling open around them. You can tell them stuff you're going through. You can talk beyond like high kwa aje.
I think the quality in men stuff. Usheyo na hizi videos are men being alone.
Exactly.
Upuzi si ufanya.
Upuzi.
Just like, that ability to be
free. Yeah, to be yourself.
Kufanya tu. Unajua wanaume deep down si ya boys.
Exactly.
Huku nje of course.
You have to put on the man character, you know.
Inisha kizungu.
Yeah. Manze.
Una set standard.
Exactly.
Like in deep down, you want to be boys.
You want to be boys, manze. Just
when you're around your friends, the right kind.
Exactly.
Unajipatanga tu, unafanya tu, upuzi tu, zingine. Zinakupatia relief. Last podcast we record. Tulikuwa tunaongelea hiyo story ya mental health na venye. Hizi vitu zisaidia wanaume
ku release, you know, release your tension there. Yeah. Mm.
So, I think pia history ya ku spend, cause most of the time wanaume wana spend dough on ladies, they want something in return.
Exactly, yeah.
Can I speak the truth?
Yeah, that's the truth, man.
Most of the time, men want to attack something else in return. Yeah. Sometimes they get it, sometimes they don't get it. But see at in hiyo out of the willingness of their heart.
Exactly.
Ningumu sana upate mwanaume anaspend on a ladies. I'm ladies to you. Hey, but wanaume tujichunge bana.
But watch him a boys.
Invest nua shamba.
No upload, manze.
No upload.
So I feel like male friendships kuna a lot to offer. Kuna yu na ku allow ku express yourself, of course. And kuna like, kuna yu sasa the business side of things. Like, you can do much with men than you can do with ladies. School bias, you attack the female gender.
How so?
But men kuwa na ideas mingi kuliko wasichana.
Are you sure?
From my personal experience. Like interacting with men, yeah? Like, unasikia nga msira, anasema, sijui nafanya hivi na hapa, sijui una plan kubaika shamba na wapi.
Even ladies are doing that nowadays.
They are doing that, yes, but you know, like, men iko on another level, like, men will challenge each other. Like, mini menda kutemela boys wangu hapa juzi, man.
Men sharpen each other, that's true.
Men sharpen each other. Msena jenga, man, niko like, where you? Manzi nimekuwa challenged, manzi. Niko like, bro,
but ladies as well are making moves.
They are, but exactly. So, ojo by then, niko na juliza.
But I guess unasema history ya boys club pia.
Exactly.
You to sharpen each other.
Exactly.
Ajo mwanaume akiona deal, anaweza ambia boys wake, hapa kuna deal mazee, sikuje tuchape.
na jengana. Ulikuwa sema nini before I wrote?
Yeah, ilikuwa nasema vile. Like it's so difficult to get into business with a lady, especially kawe udate to them. Kama tuseme kawe udate mana date chali mwingine. Like uchelewa za feeling insecure juu. Unajua like kuna zile business una spend a lot of time na umse. So uchelewa za feel like sort of insecure nini. So it's kind of difficult sometimes, eh? But if it's a person of the same sex, akuna na mse na date like I akuna ng insecurities unless manze iwagie wanige.
Are you of the school of thought that it's impossible to maintain a platonic relationship?
Yeah, lady? Yeah, yeah, but kuna time
the lady friend skiza is not your evening.
I will always make this point and I will always repeat myself. Nimesema hii on the podcast mara mingi sana. Hakuna mwanaume dunia atakuja approach them initially unajua the keyword ni initially na all he wants ni a platonic friendship never. Unless umse ameoa,
yeah,
ama ako in a serious relationship na umse na ajikari out vizuri. But
how about business?
Yeah,
how about business? Ataka mdunge biz.
So mje mmoja point yangu initially never. Initially most men are gonna interest, let me use the word most,
yeah.
Most men are gonna interest, yeah. Later on you're develop into a platonic friendship wakati mshakataana wakati usha bigger rejection wakati we bigger rejection unasema ah, let us be friends.
Like, I used to not align.
I was doing a line bro,
you made me live
but even wakati mshakataana. Anyway, that's a moving on. Sasa nilikuwa nasema like at some point as Africa point itakuwa platonic, eh? Initially either the guy or the lady akona interest, one of them akona interest, ama both of them, but neither grow into a platonic.
Africa die down,
laughing and die down,
yeah.
But no, but a history at you still, I just, you know, I met her and I saw that she can be a good friend. Pussy. Lies, yeah. Lies.
And so I approached her and asked her to be my
to
friend.
Be my friend. Lies. I tell you to the guy, you know, you know your ways. But keep, but speaking of male friendships, mwana history ya hizi cheaters za Masai Mara, hizi male cheaters na move in a pack of five,
yeah.
As it is, as baba issue kwa
tano bora,
tano bora manze, na tutemesha huko mbaya sana, like zina hunt pamoja,
yeah, together, hunting together.
Ah, manze hiyo stuff ni normal.
Nilisoma pia zina kati ya madem
pamoja,
cheaters pamoja.
Wachiki umeenda kati ya umeenda like place, eh? Mkona boys, alafu wachiki mademu wako wawili pale. So naambia boys wako,
yeah.
Wena na huyu.
Nichujie huyu.
Nichujie huyu. Mimi pita na huyu mwingine.
Your stuff ni real. Hapa mkona boys.
Unatry
kutupa lines kwa demu. Huyu boys hako tu hapa wamegezia.
Bro, kamba. Sio na
nchukulia baji hako.
Nchukulia baji. Yula ini ya maji bali utumiki. Nchukulia baji hapo hivyo. Nimei tumio mara mingi. Nchukulia maji mbroni ya jenga. Unaona sasa.
So hizi chita zilikuwa hivyo basically.
Zinakuwa hivyo basically.
Zinakuwa hivyo boys.
Zinambia nanga hiyo bro. Hei pita na ule. Mimi pita na uyu. Na sasa wewe utungoje hapo. Wewe angalia vile kuna kaa hivi, eh. Wewe ucheki na mna gani.
Actually, hiyo group ni basically more or less like a normal group of guys. So to say.
Yeah, exactly.
In terms of how they be relate with each other,
yeah.
Unapata huyu ako hapa juu yeye like the best at hunting,
yeah.
Mwingine hapa ni peacemaker, mwingine hapa ni kiongozi, mwingine ni mama jokes,
exactly.
Mwingine ni wa FIFA.
So mimi all in one hizo, yeah. Umetaja zote,
yeah.
Ah, ndio mimi sasa, okay. I do everything,
okay.
I'm a jack of all trades, man.
Okay,
yeah, ndio hiyo sasa. Eh, sasa kuna hizo yetu nilikuwa nikuuliza. Kuna ngila story ya do. So I was to ask you, like in your life umeika voka juuliza how much is enough for me, ni wapi nitafika, na usinijibu like usini, I did never be enough, man. Niambie, give me a figure, give think of a figure right now,
philosophical answer, man. Ni challenge,
no, niambie like ni wapi una line, ni wapi ni do ngapi unaweza pata ukwe like, I mean, think that's enough. That's
from my personal experience,
yeah.
The more you have,
The more you want.
The more you want.
And the more the needs get, eh?
Wala.
Wala.
Uliona William Chris Kirubi
bana
venye nini bei yake ilikuwa
na sasa kupata duka milioni kamoja hata jafika 1% 0.00000
the guy is worth billions. What was interesting to me is that of all the billions that is worth only 27 million is in cash form, cash in the bank.
27 million
of all the billions that is worth.
Evelyn nafala kin,
I think even if we nafala cause wase ukipata doo naeka kando iko tu hapo inahang mpesa
oja
inahang utatoka huku nje uanze kutumia vibaya.
Eh manze, eh
nikuendo the doo najiuliza eh doo yangu ilienda wapi? Heri usote lakini ujiambia ukitembea tu kwa nyumba yako unaona ah
exactly
hii pesa yangu hapa
si oja na kuna msi nilikuwa kushukuru alikuwa
askiza una spin tu pale
nilikuwa askiza msi anaitwa Solomon wangu and alikuwa asoma vile ya Holbach aliingia into the business ya boda boda like ana buy boda anapatia mse like mse endesha boda boda then at the end of the day ampatia do fulani which is around 300 a day
yeah
so at the end of the year unapata ile dola alitumia isharudi na alikuwa na empower as ejua like ukiwaki fika sana na mountain na kuachia bike kabisa inakuwa ni yako so alikuwa anaulizwa mbona uliingia kwa hiyo business ya boda alikuwa sawa mimi sikuwa nataka do like nilikuwa nataka tu pesa yangu isikae bank.
True.
Like pesa yangu ina make more interest niki invest out there in like kitu boda juu like naenda napatia hapo na sawa ama ina make more interest niki buy land alafu niuze baadaye then hiyo interest ya banks juu at 12 ya 12 you know percent
it's not even 12% it's
less than so I mean ina make sense manzi kutokuwa na cash but kuna uko billions na una cash manzi.
Like 27 million is a lot of cash.
Sina kitana manzo yako meka.
27 million is a lot of cash.
27 million.
Point is,
Oja 1 million Kenya, 1 million around 1 kg.
Ati?
1 million ni around 1 kg.
Okay.
So 27 million ni kati 27 kgs. What umejua hivyo?
Okay.
Now you know.
I was today years old
when you knew
and I found out.
I'm proud to be a teacher.
Sawa sawa mwalimu.
I teach you these things. You don't know nothing.
Kwa nini mimi ni Jon Snow? Anyway, tulikuwa anyway back to the cheaters. Your story it's better to have your money in.
Mimi jaribu swali yangu kwanza. Nimekuuliza like how much do you think like will be enough for you?
Like quantity,
yeah,
amount.
Amount, yeah.
I don't think, to be honest, I don't think there's ever enough. Tushaulizwa swali kai in some forum nilikuwa. Tuliulizwa if today you were to be given or asked to be given a certain amount of money that you need right now. How much would you ask for?
That I need that is taki. But need no manisha like na need to buy my dream car. Ama my need dile needs niko
nazo. Wait, interpret for you unataka. But if I told you I'll give you I have all the money and I'll give you whatever you need, just tell me what you need.
Hey, quantify it. Hiyo ni kaswali nimekuuliza. Ningesema judges nimeketi nikajiambia kwanza like my story ya kuwa billionaire.
Sawa.
Ami basi iko like kwa ni must. Kwa lazima.
Wewe niambie pesa ngapi?
Ojo mimi nilifika point kajiambia as long as I have enough for me, enough for my family, like enough to like to give out to 1-3 people then help, you know, kidogo. Mimi nitakuwa fit. So like sign nidunge nini dunge 100 milli hivi. Would I need
Umekafunga.
$1 million.
Umekafunga.
Mr. Kisto,
US dollars. Yoni pesa ngapi Kenya?
100 million.
Wataka kukampenia Ruto wapa Raila.
$1 million USD. Maze $1 million USD kwa ya nena niya biploti kata na hapa hivi. Of course nadunga city lighters kata hapa le wachaka mkie kidogo.
Ajenge.
Afikile me najenga na.
Ajenge.
Sasa maze. Mi maze nilifika pointi kwa la. Aizi wa billions bada mistaki. You got to do enough, but I mean, sorry.
Responsibility yake. But I think from my experience, the best way to handle your money, ikikuja, venye tu nimesema, weka tu my assets, maze. Build tu my assets. Hata ukinunua investment policy.
Exactly.
Ukinunua tu landi, kange tu
hapo.
Ukitana liquid cash, utashanga.
Cheni kuambia, like, watikibula sana samanga, I'm waiting to have enough money to invest in something, to invest in land, to buy land, but then Kenya kuna hii perception ya land at a plot ndio pekee unaweza fanya investment nayo bro, kuna vitu vingi sana za kufanya.
True.
So hii kuna historia ya digital currency na kofiti mbaya.
Eh, buda, NFTs.
NFTs mwanzo sasa
ingine NFT kwa
mbaya. Na hit mbaya, there are so many things you can do. And mwanzo hii perception that you are waiting to have enough money, bro. You'll never have enough money mwanzo.
Tosha.
Yeah, you start with what you have, like, yeah, you know, kile kidogo uko nayo mwanzo, you do it.
It's true.
Jana kuongelesha nikisema hivi. I'm talking to you.
Yeah?
I'm talking to you direct.
Sasa nani anafaa ku advise mwingine kuhusu maneno?
My friend.
Brother, yeah. Ndakushtia
kwa friends conference usikii milioni nafanya financial seminar.
Finance talk. Napenda nikiwa nafuliza. Alafu hapo ni set standards. Standards.
Standards. But then you realize juzi nimeenda nimekuja kutembelea in your office, in your great office. Hapa university. Alafu kanipeleka pale rooftop kunywa juice. Nikapiga picha hivi. Eh? Nikapost hiyo picha mtandaoni. Bro, reactions. Eh, marao, mudo umekuwa na mumama. Marao, eh, mudo.
Aya bubu baba.
Eh, wende mumama wangu. Adio. Marao, eh, muda eh mazuko ya no squeeze, muda hiyo ni mtu wa hoteli gani?
Muda uliomoka.
Eh, muda uliomoka. Picha juice mazee na vi hapa hili, ni hivyo. Chala niko na some blue pale hapa ile mzee uliskia.
Sasa mimi nilipost views guys only kanlanganya watu wa Ben's conference. That I have enough to hold an actual session and to give a talk. Wapi?
Wapi una kitu bana?
Tamaliza hiyo session kama nimesema na sadaka jamii.
Na sadaka jamii mazini.
By the way, kuna story me mention ya cheaters nataka turudie kidogo. Kuna wasi hata wajui.
Oh yeah.
So what happened recently? Kuna one of the five ilikuwa kichongumu. Nga kuleta issues
kwa kawaida.
Nakatia mawaifu za wengine.
Mwekula mawabishu wanapitanga na maboy na mademo wako. Tolejo kaa, badia talikuambia, kaa boy, iso ya kuwabishu mawabishu za ti close friends na demu ya boyzo wako. Ayo ni opposi, bro.
Yeah, it's true.
Moving on.
Iso ya besties ni fana.
Ala.
Yeah. Anyway, so, so ili disbanded from the group for one reason or the other. So juzi ime stray back into that territory.
Kapigwa
patana na wao, nikapigwa hadi kauliwa.
Bana
sai ni nne bora.
Sali uliwa na wenzake.
Ndeni msome hiyo story. It's a fascinating story
by the
unapata kumbe pia hizi vitu zinafikiria ngatu. Zinakuanga tu na some human aspects, I guess. Kileta ufala hapa unatibiwa venye inafaa.
Unataka kututusi sisi ni maanimos, bro.
Ewe, chita hii.
Anyway, watu wengi ni machita zeni, so.
Watu wengi ni machui.
Let those who have an ear hear what the spirit is saying.
What your spirit is saying.
What my spirit is saying.
The spirit of yours.
Kama weli, wachave, wale.
Niko na uchi yoshi inaitwa cheaters.
But I didn't even watch it later.
Huh?
Oh, the funny scene. Yeah, it's a show called I'm on YouTube, pal.
Okay. I did not know that.
But you guys more watch this video, you know, to anticipate where we're going to be. But you guys are going to be in Nairobi, so I'm going to be in the same way. I mean, you guys are always... I know the ways of women.
Okay. Heal.
Sorry, hey, bro.
Heal, Buddha. This is 2022.
Nisha heal, bana. I'm talking from a point of Gini, of being healed.
Point of healing,
manze.
Okay.
So I'm
not napatiana talk pale men's.
Eh, men's conference manze ni pila mi pale na Robert Burale pale. Tukiongelesha out patia my tips manze.
Nua suti. Kama ya za Robert.
Yeah, but it's nanga suti. In any story for another day.
A whole man. What a suit.
But you ngara. Nobody can say that I don't ngara.
Yani suit iko kwa nyumba yako ni ile after umepika hapo kwa kuta.
Eh, joke umetoa mbali msee.
Hey, boss.
Una boss ba. Bali ile story ya kupika man.
At the end of the day.
At the end of the day.
It suits you. The joke suits you.
Defund this podcast. Hey, niko na ku history ya food. Mtiki vile Bolt food wako na offers mingi za food. Asa niko na run out at a loss bana. Eh, muda hiyo kitu ni abuse.
Serious.
Bolt food.
Mimi napatanga tu maimbo sasa sio mangi.
Acha na Uber Eats. Bolt food mazee nimetumia like for the last like 2-3 months. Asa tu apatia free publicity hapa hivi. Asa wako na offer like almost for every meal ni 50% off. Eh, hey, mse.
Eh, hey, nitakuwa nacheza nao.
Like sasa hata sasa kwa nani na Twitter juzi, kwani anasay? Wana run on losses nini? Ju like hizo offers haziishi bana.
Kama mimi najua generally Uber like Uber. Runs on at losses.
At loss. Ala Twitter yenyewe. Hadi Twitter. As a company.
Yeah.
So mbona na operator una learn? Eh, una learn. Eh, una learn ku run on losses.
Call an ambulance, but not for me.
Not for me, yo.
Hey, yo, yeah, you pulled out of it.
Yeah, so like, muna asu operate you?
I don't know why some business operate on losses.
Mm-hmm.
I don't know whether they think that eventually they'll break even and start making profits. I am not a finance guru. Mimi nilitoroka ICCA kitambo. Nilifanya papers zangu kama nimekimbia to the world of creativity. But sile maybe some of our learned friends anaweza tuambia how comes Uber is always operating at losses. Twitter and they're still going.
And Nderito and UPI
and me.
Always operating with losses. Brandy spiritual bondage.
Buda, mi sina losses kwa mwisho yangu.
Sikia story, eh? Tumeingia stories za finance. Kuna ude Twitter. Ude malilibaba vila likuwa Frank. Ali record video kasema. Ay, badhe, ebuwa se niambie ni. Mwona Kenya naseme mesota. Na tuweza print do kila mtu apewe mita yake.
Na CBK tukona machine za kuprint.
Mazi, tuwache tu kusota kila mtu.
Kila mtu apatiwe dhao.
Kila mtu apewe dhao, mazi wache kusuma ati ulipuma deni zako za fuliza na tala na branch na zote.
I'm sure. Politician fulani asema kila mtu atakuwa apate 6K at the end of the month.
Hey, politician mazi like...
Kaya, ni motia njugusha.
Na haya, ni motia njugusha. Na kuna huu nye likuwa asema. Alikuwa asema aje. Ni story za ningoja. Alikuwa anasema like kila kapo ikioana inapewa 100K ya kwanza maisha.
Kenyan politics.
Kenyan politics man, hizi ni za upuzi.
This stuff ni manifesto, like money besha manifesto.
Yeah man, see. Unaona sasa like so like ude walikuwa na bashio, but ilikuwa like ojo like they are very few what sana na kusema oh sijui inflation kutakuwa na inflation nini, but you know there are very few people out here who can explain that concept. Like the more money there is in the economy, like the more kuna hizi inflation, the more the economy behaves and goes bad.
True.
Uweza explain ile kwanza tuanze na yeye.
Nikianza nitaanza mbali.
Tutapatia financial terms hapa hivi.
But the two concept ya saving. Okay, ukinunua company. Tuseme tununue company naye. Tuseme ninunue 60%, we 40. Kwa 60 yako kura 40. Tuweke hiyo pesa kwa bank. Fike mahali tuamue, tuuze. Siyo pesa yako kwa bank. Mse akuja apanye valuation yake aseme, tuseme ni 1 million. The company is worth 1 million. Sasa wewe uamue juu unataka kupata pesa kama yenye napata.
Yeah.
Uende ujitengenezee hiyo 10%.
Yeah.
Ujiongezee alafu kuja hapa. Like umejiongezea physical money.
Yeah.
What I get. Sasa uko na ngapi? 50.
Yeah.
Sio kumaanisha uko na 50. Tukiuza after valuation, mimi mwenye siku print, mimi mwenye nilisave dangu, nitakuwa na operate at a loss.
Yeah, exactly.
Unaona?
Yeah.
Na utakuwa umemake a fake profit. I'm like to kaya.
Exactly.
Hawezi fanya hivyo cause the economy ina run in such a way that ile pesa umeeka kwa bank ikigongwa na hiyo inflation yenye imecreatiwa, inaitwa artificial inflation, tutaanza kubeba nini na magunia
hapa hivi
kama watu wa Zimbabwe.
Exactly. Exactly. So, and then yeah, the more money there is in the economy, the more you can afford stuff, so the more stuff run out.
Hiyo theory yangu venye nimesema ni true, but nikosho kuna bisa finance mali yako,
kijana yako nje. Na kuna msi wala natry kufigure out way.
Na kuna msi yako wait.
Like in circle.
Turudi hapo kwa 60
na
mwati.
Turudi hapo kwa kampuni na uzuwa. Kampuni gani yo kwanza, tulisema ni gani.
But anyway, it's a tricky scenario. I think nikuwa mtoi pia mini ilo waike chichini.
Mwona tusi print do.
Ule msi ya la workplace ya kuprint pesa. Si msi ni so combined.
Mwona ni kama ase work bank. Jwa ase wajonange sana nikuwa kwa pesa ya kushika pesa the whole day hapo. Asa wako. Nase man. Wabuta kasi wa bank wazio kunja wa shikiki juwa vile. Ala. Lajona wazio wa niyo pesa. Muna mashika pesa pa the whole day na pesa siya hako. Hey, no, manzi, no.
No offense
si,
to our friends.
No offense to our friends in the banking industry. Mazi mkwe humble kidogo.
Lakini mtunge pesa yetu.
Mazi.
Protect our monies.
Ebuya nilienda juzi ina juzi pale Equity Parliament Road. Bali acha mimi kuna tunachukia kama kuwekwa tao. Nikisema to meet tao time fulani ni time fulani. So unafaa ku meet mse fulani tao. Around hapo Parliament Road. As MP. So niko na mse mekawia nikamwa acha niingia hapa Equity. E Parliament Road. Ndio
account yangu.
Sinyangalia account yangu. Nifungua account hapa karibu na wakubwa. At least hata jo tunaamua tuna operate mwaka by faith.
Okay.
Fungua account at least unakuwa utapata mado. Ndio nimeingia wali niangalia tu vile nakaka. Umsa customer care ni watu anacheka behind the mask. Ni watu akicheka.
Unafanya nini hapo?
Sika
saidia aje.
Nakusaidia aje hapa. Nikashauba dawa. Hi how are you? Jo vile kizungu yangu ile kwenda na kikingi ni kwa in the presence of you know,
kambia hi how are you? Save bundles.
Yeah, na kwa message bundles za your time. Hi how are you? My name is Caleb and I want to open an account with you guys here at Equity Parliament Road. Kaniambia aliona nikaenda pato na shock. So kaniambia please have a seat. Kaketi hapo. Kaniambia so now here first of all you need your ID. Kaniambia I have my ID with me here. Kaniambia yeah. Then now you need your KRA PIN certificate. Kaniambia can download that one. And then now, because this one is a prime location, it's a prime branch, you'll have to have a minimum balance of 10,000 at any given time.
And it was at this moment that he knew.
It was at this moment that I knew. He was a level to Kagaliara. I think it was about 10,000. 10,000, eh?
Griko, Griko 1, 2, 3, 4, 10.
Nobody else could be a sensitive. And he can't have any joy in the golf coming like he's sensitive. Ah, Father. Can't be. I told you. Okay, now, okay, let me do this. Let me go and prepare my documents and then I'll be back. Documents gani buda? Documents zangu ni kulipu. Toka hapo haraka sana. Hey, buda, kumezi my prime locations na kuanga hii.
Angurudi uko tena.
Ja tukafungwe branch ya Equity Ruaka. Nukujua kuna minimum balance.
Kama ziwar.
Kama ziwar, manze. Hey, that was the end of me trying to open an account in Parliament Road, manze.
Sae, rudi uko. Not in the near future.
Sasa sina 10k. Usifanye nikae kaa nimesota vile. Shida ni ati siwezi kumika moyo wangu yangu nikaanga nikichoka na pesa fulani kwa pale na siwezi kugusa. Ah, fada.
A whole 10,000.
A whole 10,000. Udai mimi sort nini? Ina ni sota story mingi sana hiyo wezi fulani hapo so.
Talking of course.
Can do that.
Kuwa na things that you cannot access. Kumekuwa na kuu pale Burkina Faso.
Bukinabe.
So uko kumewaka.
Mm.
So kuna lea pale Cameroon.
Ito AFCON.
Na ito AFCON ambayo imekuwa chaos all through. Lakini Burkina Faso, wenye kwa kuko na chaos pia. Atu bado wako kwa
unashinda kila game hawajachujwa bado
like sasa hataki kwenda home
unashindwa alafu rudi wapi mkapigane kwa nyumbani
kumbe ile motivation around the stars inahitaji
wazee anaweza sikika na kucheza nini kucheza game pale buda wazee gongeni Kenya kitu mbele ni kwa mbele
kwa hawezi rudi
bado
ameshinda
una serious note kitu si Kenya so take for granted peace
dayo
amani like you take your kitu for granted by the way. But you can have a country ka Somalia, ka DRC, sina wewe Burkina Faso, Nigeria na uko northern part of Nigeria. Like it's crazy, buda tu wakaina amani. Like what are you so what are you do bees? Like hey, mazee see Kenyans who take peace for granted by the way. The fact that weza toka hapa mazee ufike place fulani usiku nuko tu saa.
But Kenyans pia nakuanga vigilant. Kuna sikulikuwa na security alert this weekend. Nilikuwa niende kuona Spike by the way.
Eh, sija kwambia story buda.
Nasikia kuna security alert from Germany, UK and US. Mi Spider-Man.
Kama uendi. Eh, sasa mimi nimeenda to Rivers jana.
Mm. Unaenda to Rivers jana?
Eh. Yeah.
Hakulikuwa security alert.
Exactly. Sasa nifikia nikiwa huko ndani. Sasa alafu nikiwa kafu. Mwazee stima zikaziwa. Gani kaziwa basa. Kumekuja. Kumekujwa.
Ndio.
Kumekujwa.
Sasa.
Nikaanza kujifunza Kiislamu yangu. Alhamdulillah. Walkaido. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Kajito ayakuja hapa ajita Muhammad Kamtura Mdratif.
Ala.
Watu maje watu kimi lesti wa upotea. Alafu generator ina kick in immediately. Like it take a couple of seconds, like 5 seconds. Kwa hiyo like hi. Ni leo.
Kwani yanguja kakitu sasa sikia. Wana kila mtu
nilio wazi mlesima zilude wa man nilikuwa mishitangu fulani shopping haraka haraka tuende wazi
kamesonga
tuende
pia ulelaje bol na mingu na mwazilio sezi kanyaga kukua na ya lat
but you get to Rivers one of the most secure shopping centers and malls in Africa
so you think
not like from a geological perspective from a geological perspective
geological
like from on paper and actually on practically hakuna mwaleza ingia ufriskio vile na friski yangu kiingia nini to Rivers ingina maza ukatch up of late utoka to Rivers ikuwe launched yeah so one of the most secure places also we think
I did not know that.
Yeah, in
hey, but
the selling point actually let them wali nini. The selling point let them wali launch ilikuwa your story of security.
Mm.
One of them. Yeah, so alikuwa anasema the most secure mall in Africa nini. And that's the biggest actually in sub-Saharan Africa.
But you guys be careful out there.
Yeah, kuna hiyo security alert so be vigilant wazee take care. Stay home wazee. Kwa unaweza tembe sana.
Mwono wendo tembele kiosk, yoloko kiosk, promote bana. Si kila wakati kunaenda mall kufanya shopping.
Eh, na uone Spider-Man kwa TV yako.
Hajatoka bado.
Si kuna camera copy mse.
Sasa camera copy.
Kuna TV ya 4K mazina ina reduce to 1080.
Bana una download Spider-Man pale unapata ni Indians. Spider-Man anafanya hivi ako kwa kitu kanatoka dramatically today
na ma spirits kama zile za Nigeria pale za Hollywood. Anyway, manze, it's been a real one, manze. It's been a pleasure.
It's been real as
kama kawaida.
We promised you to be consistent.
Eh, sasa hii ndio consistency yetu.
Consistency for us.
Yeah, for us it is.
Two in one month.
Umaneja yetu wa social media accounts yetu. The one and only Alan Kome. Ike ye Morome.
Morome yo. Morome
vaiti. Uze ni master. Akipost, akuna hivi dali post chuzi. About vile nikuwa nasema kwa podia last time. About no one knows you anything. Ujikio caption yake kwa hiyo vida. Ukuona.
Buni confirm kani liona fit.
Aliandika. No one owes you an episode this week.
Morome meza.
Aso basi no one knows anything. Is that what I was doing at the end of the episode? Nah, ya, pal. Mwote na tunasoka na PC yetu hivu waka.
This week we don't know you an episode.
This week we don't know you an episode.
Ah, kali.
Aso.
Alinipigia juzi ya niza. Yo, episode ya this week ni aje.
Yeah, so tunasoka na PC yetu sasa.
Anyway, tunasoka na PC yetu, but we'll try our best.
Yeah,
to give you fresh content.
And from next week, okay, this is next week. From next time, we'll drop pod.
Next time.
From the next time, we'll drop pod. That was a co-host to say, you're not ready for the people who are lined up to be hosted.
Ready.
Get on
ready.
This podcast. Get heavy ready. Names in this republic. Amazing okay. Stories from all over.
Mass.
So you're about to treat your guys. We'll say, I'm going to do it.
ndio ile mwaka
kabisa kabisa.
We have plans for this podcast. I think years of breaks tunachukua, tutakuwa tunafanya pia vituko zingine.
Yeah.
Hapana pale
kabisa.
We're getting into this space by force.
By force, by fire.
By fire.
Yeah.
You're not ready, Wena.
Anyway.
It's been real.
It's been real.
It's been true.
This has been my brother and I podcast.
Tell a friend. And yes,
it's yeah.
been my brother and I podcast. See you the next time.
Adios.
Cheers.
Adios, mani. Adios.
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 Adios, amigos.
Oh, okay.
Eva la.
Ah, sus, mumishi yo kitu tuneke da simama.